This goes to everybody who wanna make it in life. Keep on working on your big dreams. Cause what you do is what will make you the better person you've ever wanted to be. This goes to all the niggas who said we can't make it in music industry cause we keep on producing good music, man. I thank God for this great talent. AOP, let's do this, man. Napiga mbizi, najiona nyambizi. Niko busy, sina time ya kusnichi. Hawaniwezi sababu na nyingi blessings. Mwambie mom, his son is trying to make it. Na fight sana, nisikike kila kona. Nachana sana bila takuweka koma. Wenye chuki, mtakuja kunikoma. Hii ni kali, kuliko ilia jana. Beat kali, zanifanya nwe kamanda. Nikianza flow, tayari kesi shamada. Ukitaka noma, uliza mosho shada. Bila kujali, ntawafunga na sanda. Sikiza mziki, wacha kuleta chuki. Ukileta sira, uteshia kuwa mkizi. Sina noma, natafuta tu riziki. Ni baraka zake, ukichukia si utachizi. Shout out to all my fans who have been listening to my music since day one, man. I love you, my niggas. I really appreciate your support. You know what? I had a big dream, man. Peso juu ya peso, wekunja rizu, sijala ta poliso. Hii ni kambi ya wanajesho. Ukizingua tunakucha pa viboko. Naweko linzi kutumia umbwa koko. Wambie wenzio nimefika mwenye voko. Tushachoka kusikia wenye vitisho. Tunataka kusikia hard to the core. I had a dream that I'm gonna be a superstar. I had a dream that my fans gonna make me a superstar, you know. AOP, I think I gotta kill this beat, man. Cause I'm always the best, man. Napenda bifu na nyumbani unatandama. Chuki na wivu ndo uleta kumadana. Kwenye rap game buwag na chana sana. So kushindana nami kama kucha na kipara. Na kunja sura kwanu mekula mapera. Smile kwanzo sijifanye weni mwera. Kaza buti tufike tusake wera. Wakae mbali wasijaribu kutucheza. Kwa life yangu sije wependa vitisho. Ukizingua natoa bongo kwa pistol. Wambie wenzio mindo yule Mr. King Kong. Mekuja rule kwenye hit game ya hip hop. I wanna be the best. I'm gonna be the best, nigga. Nobody can resist. I think I got to rest. Yo, Mr. King Kong, nigga.